Не лезь в сезаку, не лезь в сезаку, но мне ще. Ши, иди сюда, винен Галия, иди сюда, винен Зама. Шури он гена ми, бэби он гена ми ми. Юнари, let me talk to this girl, man.
Cause every time I sing this song, your mood changes. Emotional all on floor. Every time I sing this song,
yeah,
your mood changes. Emotional all on floor.
Sure. Na mimi unanipenda soko vile mi rapper. Nope. Ni jeans na vyakupa vitu roi nataka. Yes. Una kile unachohitaji, una kile unachotaka. Wengi wamehasu juu yako mevapa. You know what, baby girl, you're so lucky. Jeans na vyakwepo na shikana mashati. Nipangu shaka sawa usipoteze wakati. Usicheze na midoli, hao midoli ya wangati. Jocheze na misema na mi kila wakati. Ma, mina future yako, una future yangu. Mina siri zako na we unatunzo zangu. Basi mshuma kwenye upepo usiweke makusudi. Baki innocent usijivike ugaidi. Sema kwa upole sinto sema kiukaidi. Paka nimefika level his baby ujue hii ni serious. Atuwezi kutengana kama Bob na The Wailers. Nakuwa madui kama Park na Notorious. Designer ya Joe na yeyo I'm so curious. Joe makini wa Simon. Kwangu na thamani zaidi ya mgodi wa Diamond. Come on ma.
Cause every time I sing this song,
yeah.
Your mood changes. Emotional all on floor. To my ears, I'm jaded. Every time I sing this song,
yeah.
Your mood changes. Emotional all on floor.
Sikuwai kufika pale ulipo nifikisha. Jinsi ulivyo mtamu ni kama huniongesha. Kama kiss ni matone ya mvua huniongesha. Kama kiss ni matone ya mvua huniongesha. Siwezi kusema kwa unajua kila kitu wala wezi kusema kwa unajua kila kitu. Kama kupenda nikasoro staki kukamilika tena. Wanafike kileta kibidi nitakuwa mkatili sana. Sikuizi ni ngumu kila mtu kuaminika. So sikuizi maneno joni mtu wa vitendo. MC wa mwisho wa ukweli mkali asiye na skendo. Pingu zitafungwa baby haitokuwa tena magendo. Ikiwa hard time or good time zote kubali. Madogi style wima mikunjo chali nipo tayari ma. Kini kama style wandishi na voko zangu. Napigiana kwa kikisha milele unabaki wangu nifate.
Cause every time I sing this song,
yeah. Yeah.
Your mood changes. Emotional all on floor. Tuna ima kia jaiba. Every time I sing this song,
mzigo wendo wangu mokozi. Usinipige kibuti na mshahara wa machozi. Yangu ya ukweli ya kuogeshe bafuni. Moyo wako wa upendo nitizame usoni. Zampigiani nimetenda paka unitupe motoni. Siwezi nikakuacha uwe queen of sorrow. Sema tuta ni miss kama bahari na wapogoro. Lakini nakuahidi matarudi tomorrow. Nifunge jela ya mapenzi sio mabusu. Sihitaji mzamana kutoka usiniruhusu. Asubuhi njoni chape na mjeledi wa mabusu baby. Johnny Chappen, I'm the lady wa mabusu.
Nifate.
Cause every time I sing, yeah, this song,
kila wakati, kila wakati,
your mind changes. Emotional all on floor.
Put your hands up, put your hands up,
yeah. Every time I sing, yeah, this song,
kila wakati, kila wakati,
your mind changes. Emotional all on floor,
yeah. Put your hands up, put your hands up,
every time I sing this song,
kila wakati, kila wakati,
changes.